This is a song of Africa. 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 Lau sinti sintombi batabo sisi beshone ndabeni. Africa. This is a song of 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 Africa. Intombi soyivuma lengoma. Insiso soshikisha makuvuma. Umcimbi sowugonya amakhosa. Iyelele iyelele sivuma ingoma. Isiko solugubha amadoda. Singakhohlwa kubuntu kumuntu. Iphimbo solola kuzosa. Nomama uzoyithola le ntombi. Shikisha wena nsizo usuzothola inkosi. Shikisha wena ntombi usuzothola indoda. Awugiye wena mama usuzothola inkomo. Usugiya wena baba uzothola umakhulu. Shikisha wena nsizo usuzothola umfazi. Shikisha wena ntombi usuzothola indoda. Awugiye wena mama usuzothola inkomo. Usugiya wena baba uzothola umakhulu. Ngifuna ufunde ngoni langa wadala umdala ma. Ngoni izihlahla ngoni silwalela lidilizwe ma. This is a song of Africa.